రేడియో సగల అమెరికాతి రేడియో సగల అమెరికా ఉతతక బేగ జుమాతత్ గల్గల కేస్తా సాలమ అవలక్కా జల్గల గసాసలిత్ మేతర్ బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి షని సుద్దమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగన్ తాఫానోరోమో అమ్మజర్ కబా అద్దీఫ్ ఫతోతకిన్ జాలతమో ఫగోహ్ డియోడా రేడియో మర్సా ఇంటర్నెటివ్ సాటలైట్ ఇనైల్ సాటిన్ అక్కస్మస్ ఫేస్బుక్ ఇదాన్ సగంతా కేన్యో గఫాజిర్ తమర్తిను నగాన్ కేన్య బక్క వంజిర్ తనితిసినా డక్క బక్క మోల్తన్ రోబి అగయ్యఫుర్ బరకుమలమఫ్ దిగ్దమి తొక్కో అక్కలకోబ్స్ ఇథియోపియా తిమ్మో అడోలెసె దిగ్దమి సడ్డేట్ బరకుమలమఫ్ కుడ సది కేసుమ్మే సాంకే సనరాని నమోడాండితి ఒగ్గంతున్ అబ్బత గర్గార్ సదర్కా దున్యా యునైటెడ్ స్టేట్స్ యోకాన్ యుఎస్ఏ ఐడి సమంతా పవర్ తిమ్మ గర్గార్ సనమోమా లమ్మివన్నాన్నో తిగ్రాయ్ దక్కబ్సీసు తిఫూలెఫచ్చుడాన్ దావన్నా ఒజీఫ్ ఇథియోపియా సేనని జిరు కమిషనింగ్ పాలసీ ఫెడరల్ ఇథియోపియా కలేసా నమోత కుడతొక్కోఫ్ అబ్బతోత మాల్లక కరాసేరా అలాదడ్డబర్సలిత్తిన్ జెడే తోచ్చు సబెక్సిసే జిరా ሎልቶን ሞቱማ ሶማሊያ ኩማ ለካውመን ለንጂ ዳቨርትራ ከሰጅሮ ዱንጀዱ አመለ አኩመ ኢጆዱ ቢናኖ ሰናቴ ትጅራ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ትራጀነ ደገፈቶ ተገኛ ፕሮዲዩሰሪን ታምሳ ሰራ ብራናይሉቲ ትግስት ገመ ጉዮ ተጥቆዳ ቦቆና ረጅርቲ ኦዱፍ ገረቱ ዩቤተንስ እንደበልሰ
አከሞልተን ኦዱና ማፍቀም ኩኖ ఇతిగాఫతంతున్ అబ్బతమిసోవ సదర్కా దునియా కన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సమాంతా పవర్ మోతుమా నాన్నో తగ్రైఫ్ గర్గార్ సినమోమా అకరక్కబు దాండే అక్కసాకు అకఏఎం కన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ గాఫతా జర్తు ఇబాగొచ్చుఫ్చెచ్చ రోబి హర్రా అంగోతే ఇథియోపియా వలిన్ వలర్గుఫ్చిరు పవర్ కిత్తతకలేసా వకతోత తగ్రై కేసార్ ఏసని సుదాన్ కేసజరన్ వలిన్ కన్ వలర్గన్ యోతౌ ఎజెన్నో యునైటెడ్ స్టేట్స్ తుకుమా మోతుమోతాఫ్ కన్నేం బ్రోన్ కబన్ ఉమ్మతి నాన్నో కావ ఇథియోపియా కేసా కగర్గార్ ሎላአቡ አከተ ረዴብኒ ኢፍሰኒሩ ዩናይትድ ስቴትስ ቃሞቲን ማርተኑ ከትግራይ ከሳ ሎላ አከጣባን ኢባጎቻ ትርተጀአኒ ለሚወን ኢትዮጵያ አናስተርገ ገረብየው ፊት ዴቢ ኡመሩ አብዲ ጀዱን ቀባጀቹን ፓወር ትዊተር ይረት እርጋ መጠንሰኒሩ ወልት ፕሪንስሱን ሲቪሎ ተረታ ሌላ ሱከነ ሳረቀፍሲ ሴጅራ ሚሊዮናን ከነ ለከዋማን ረትስ ኢባጌሲ ሴዋንቴፍ ዳባቹ ቀባጀራን ከሱማ ዩናይትድ ስቴትስ ቲፒኤልኤፍ ናኖ ኦላ አማራፍ ናኖ ሬ አፋር ከሳ አከበው ሞቱማ ናኖ አማራስ ሁምኖቲሳ ትግራይ ያ ከሳ አከባሱ አከሱማስ ቢዮላ ኤርትራ ተተማን ሁምኖቶሳ ኢትዮጵያ ከሳ አከባሱ ንጋፈት ጀራን ዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ሚሊዮን ኢበተኮፍ ሚሊዮን አፍርታሚ ሰገን ትደበላ ከርጋር ሰነሞማ ናኖ ትግራይፍ ከንከኒቱ ተኡ ለብስቴ ጅርቲ ወገናን ንመገርጋር ሰነሞማ ከተኩማ ሞቱሞታ ማርቲን ግሬፍስ ቱታው ዱፍ ከለሰ ፍንፍኔ ከሰጥብ ሰከነኒን የሮዮ ሆንኮላታን ኢፖቶኮቭ ዲግደሚ ለማ ናኑ ትግራይፍ ገርጋር ተገይሱፍ ቆጴተው ኢፍሰኒ ገሩ ጃርሙሊን ገርጋር ሳከጀነኒት ናኑንሱን ጉያት ገርጋር ሰሆንኮላታ ኢፖቶኮት ሰበርባች ሰጀዳን ቃሞቲን ወልፍንጭላን ማርትኑ ገርጋር ስነሞማ አከን አቀምነ ኢትሱ ደበለተ ኢሞቲ ሄዱረት ወሊመቻጅራን ሞቱማ ኢትዮጵያ ሁምኖን ትግራይ ገርጋር ሰጥ ተከራጭፉ ይወጀር ሁምኖን ትግራይ ሞቱማ ሂማተኒ ጅራን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኦቦ ስብሃት ነጋፍ አደከሪያ ኢብራሂም ደበለቴ ገርሜ ሂመና ነሞተ ጃተሚ ለማ ኦፍኬሳ ቀቡ ኬሰት ሸከምቶ ተተረፈመን ኬሳ ኩደሰጋኒ መናንሳኒ በረፈማን ሳን ነቀቡን በከሜ ጅራ ነሞተ ጃተሚ ለማ ኬሳ የሮአማ ማነስሬሳት ከነርገማን ዲግደሚ ተኮዮታን ለም ዳደቸ ከሬሳረት ከነርገምነ ተኡን በከሜራ ሰባይማ ሞቱማ ከገባሰት ሸከምቶኒ ለማን ዳደቸረት ከነርገምነፍ በቃንሳኒ መነስሬሳን ዋን ኢንተርቪኒፍ ጀቻ ሂማታምቶን ከነን ብሮን መነሙርቲ ትከነን ያንፍ ናኑ ትግራይ ከሰከጅሩ ረኮ ነገኛ የሮ አማንተውን ኢፍሰሜራ ሂማናን ያትስ ዱብሳን ነገይስፈምነ መነሙርቲቻ ሰባባ ሳይና ኢፍሱ ደደቸ ከለይሳረት ነሞተ ሂማታማን መርከኔሱ ቆፋታው ሳፍ ሃሊ ሂማታምቶ ተከብሮ ፍሩማታ ሃንገ አርገቱት ጀደመ በለመ ታኑት ንዱብፈማ አጀቹን በኤክስሱሳ ቅንዴሳን አቡካቶሊ መተምቶታ ኦቦ ሀፍቶም ከሰተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሳኔ ሩጀቹን መለስካቸው አማሃ ጋባሴራ ሞቱማን ፌደራላ ኢትዮጵያ ዳቦሊን ገርጋርሳ ከሰደርካ ዱኛ ሰዲ ባቲሌ ሰዲ ፍሶቺ ኢትዮጵያ ከሰት ገጀሰን አከዳቡ ምርተይሱሳ በኤክስሴ ጉዮ ተጃፍ ኢትዮጵያ ዳወታ ከትሮን ቅንዴሳን ሞቲ ገርጋርሳ ነሞማ
katokkummaa mootummootaa Maartin Griffiths dhaabolii gargaarsaa kana loogiidhaan himachuun balaa qaba jedhan. Gama biraatiin adoolessa 27 konkolaattonni 157 kanneen gargaarsa fe'atan maqalee seenuu isaanii kan ibsame yoo ta'u, Griffiths gargaarsa namoomaa laalchisee ibsa kennan keessatti ragaalee ijoo ta'an kaasanii dubbataniiru. Uggurri kun dhaaboliin irra kaa'ame garee doktoroota daangaaniin uggurree kan Hoolaand, gumii baqattootaa Norweef dhaaba Almaaktoom jedhamani. Dhaaboliin sadan lammiiwwan biyya alaa eeyyama hojii hin qabaanne biyya keessa galchuudhaan baatilee jaha oliif mindeessanii ka bobbaasan ta'uun kan himataman yoo ta'u, gareen doktoroota daangaaniin uggurree kan Hoolaandiif gumiin baqattootaa Norwee ragaa kijibaa tamsaasan jechuun himataman. Gareen doktoroota daangaaniin uggurree kan Hoolaandiitti dabaluudhaan raadiyoo quunnamtii saatalaayitii eeyyama hin qabaanne biyya keessa galchuudhaan hojjettoonni dhaabbatichaa kaayyoo diiggaa fiduuf utuutti fayyadamanii harkatti qabamuudhaan kan himatame yoo ta'u, dhaabbati Almaaktoom jedhamu immoo gargaarama bajataaf bulchiinsa hojjettootaa akkasumas of eeggannoo COVID-19 walqabatee rakkooleen irratti argamuusaa ibsi dhimmooti yeroo kan Itoophiyaa qulqulleeffatu beeksisee jira jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan muummicha ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdook waliin yaaddoo naannoo Amaaraa keessatti qabsoon hidhannoo babal'achuu haala namoomaa Tigraay keessaa gada deemaa deemeef loltoonni Eertiraa deebisanii Itoophiyaa seenuun martinuu sabatiinsa naannoo sanaarra dhiibbaa kaa'uu laalchisee mari'atanii jiru. Biliinkaniif muummicha ministeeraa Hamdook gareen martinuu gara lola dhaabinsaatti akka deebi'an qabiyyee Itoophiyaa tokkummaaf kabajaa biyyattii eegsisuuf akkasumas kanneen barbaadaniif daandiin gargaarsa namoomaa guutummaan akka saaqamu jajjabeessuuf walii galaniiru. Ministirichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif muummichi ministeeraa Sudaan fooyya'insa ce'umsa dimokiraatawaa Sudaaniif hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Sudaan malan ittiin jajjabaa turrattillee mari'atanii jiran. Ittaanaa pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Riyaak Maachaar taayitaa hooggana paartii isaaniif taayitaa hooggana humnoota hidhatanii ka paartichaarraa kaafamu hoogganoonni garee finciltootaa kanneen namni siyaasaa kun dantaa keenyaaf hin dhaabbanne jedhan dubbatanii jiru. Machaa daandii walabummaa Sudaan Kibbaa dhiiga dhangalaasiseef sanaan booda wal waraansa gaggeessame keessatti nama ijoo yoo ta'an walga'ii guyyoota sadii kan hoogganoonni SPLMIO gaggeessaniin booda aangoorraa kaafamu waraanni garee sanaa beeksisee jira. Hoogganaan hojii garee sanaa leentinaant jeneraal Simoon Gaatwich Duwaan hoogganaa yeroo fi muuduu isaanii labsanii jiru. Duula bosona keessaa kan waggoota hedduu yaali lubbuu isaan irratti gaggeeffame irraa kan hafaniif baqarra kan turan hoogganaa ogeessa kan akka Machaariif haalli kun maal akka ta'uuf jiru ifaa miti. Gareen waraana isaanii akka jedhetti Machaar hoogganaa barbaachisu agarsiisuuf qaruma itti milkoofne jalqaba bara 2020 walta'iinsa mootummaaf garee finciltoota gidduutti hundeeffame keessatti ejjennoo paartichaa akkaan dadhabsiisan jechuun himatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaantuu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haariis galaana Chaayinaa Kibbaa ilaalchisee seera sadarkaa addunyaa cimsu irratti ka fuulleffatan yoo ta'u hariiroo Yuunaayitid Isteetsi hoogganaa naannoo waliin qabdu akkasumas walta'iinsa nagaa eegumsa babal'isuu cimsuu irratti ka fuulleffatan ta'uu innaa imala isaanii Veetnaamiif Singaapooritti baatii kana gaggeessan ibsuu isaanii aangawaa gameessi Waayit Haawus Rooyitarsiif ibsaniiru. Waashingtan innaa dhiibbaa Chaayinaan addunyaa keessatti qabdu dura dhaabbachuuf deeggarsa sadarkaa addunyaa barbaadaa jirtu kanatti ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa yeroo jalqabaaf Veetnaamiin daawwatan isaan duraati. Aangawaan Yuunaayitid Isteetsi kun akka jedhanitti Waashingtan biyyoota lamaan bakki isaan jiran haala dinagdeef daldalaa akkasumas michummaa nageenyaa dhimmootii kan akka galaana Chaayinaa Kibbaa kan Chaayinaan guutummaan kan kooti jettu dabalate michuu barbaachisoodha jedhan. Kan duraan diina Chaayinaa turte Veetnaam Chaayinaan galaanni kibba Chaayinaa kan kooti jechuusee cimsitee balaaleffatti. Biyyoonni naannoo jiran illee waraanni Yuunaayitid Isteetsi naannoo sanatti argamu simatanii jiran. Aangawoonni Waayit Haawus akka jedhanitti biyyi kamiyyuu abbaa biyyummaa kabiroo dhiibuuf humnatti akka hin gargaaramneef naannoo sanarraan dhiibbaa akka geessisu arguu hin feenu jedhan. Ittaantuu pirezidaantittiin Yuunaayitid Isteetsi galaana kibba Chaayinaa keessaa daandiin daldala walabaa jiraachuu akka qabuuf biyyi kamiyyuu mirga biyya isa kaanii dhiibuun akka irra hin jiraan cimsanii yaadachiisuuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa kaleessa namoota 11 dhaabbatoota maallaqa karaa seeraa ala daddabarsan ittiin jedhe to'achuusaa beeksise. Abbaton nif namon nijet amankun bankile kamiyu walin utu waligelten kabatin serak abe summa dao goda churan o jetaturan jera komishinin polisi federala. Dubbiman komishini polisi federala o bojjelan abdi radio sagal amerikaf ibsa kennanin abbaton kunnen kudra mudra biya ala tergurrat akko jetan dubbatan. Namon gocha kanan shakka mantua tamani. Abilenis Chuhamani, Koranona Karatge, Samajru Ibse, Commissionich Policy Federala, Sahaidam Toto Finfine Ragabase.
Commissioning Policy Federala, Kepsetti, Eru Matatin, Neturkin, the Devartamal Laka, Karasiran, Allah, Finfineda, Hanga Togo, Jalet Drir Famin, Kanhoj Chatran, Shakamtoni, Sanadota Garagrafi, Malakaolin, Toatamaniro, Dubiman Commissioning Policy Federala, Bojelan Abdi, Ablef Namota, Imakanan Shakamani to Anujala Olan, Taresaniro.
Biyetin akka dolar inargan lebucuran garin asyabarin juntakun duran durse sarara yukin network ini bahasa kanara demudan namun nibrat kanakese tefayyadamani biyati halamidun dalaga surani kanatu ragamedini tohannu jala namu kuletokotu tohannu jala ure abule kanara tirmatan kanakta taj yupa 24 online tawakkal kajir ujira amal kajir ujira Bulekan ini je cula kan uksaran, dolar biaya kesa kan kalau bocu, kafe sebiaya kesa jero mukarwan uksar di bintani. Karena majalatin, ia kan kena iran termatani, kena syakamani kalau menjadi.
Namun kunin syaraf ni ala karasera kabisat en akagrabiyatin senne, akasumas biaya kesa karaseran alat en syaraf biyota garagara gati olana dambitun, angin syarafa akamudatu thaisani rujuran obojelan.
Kesani, cahsi negarana, kudurat mudurat dada biyala di tergina jadi. Hanya makana bahadani je, kanan dok surat, kanan kifayatam urani, cicitan dolar biyala titi biya desa gara ucari titi bahasani gara jijiga titan gara ucari gara sumarilan titi akadem ucuran dolar gara ucari titi agabri torbatami lama tiaga kasihametre ama erga nuti karkanvi kana putane yosuga tipe gara jatan lama titi katjebi. Marifi kuni, kuni sanda laga jalan, dolar akan agerti, BFS akan, dolar kun BFS tu kufa kanggal lebucu, kani dan bintani, gabar uksa kesat tiokin black market kita jadi mana, isa kesat tiokin buratani, karamfa ya damu, beri nisan suci usam beri miliona itu telah kamu.
Ablevi, namun gocha kanan syakaman, bekam tid able finance yokan, bankir rahim kaban jecuran, dubatan, dubihiman, komisi ni polisi federala, obujilan abdi.
Ayamu makanatu, banki rayu fukatani mu makanatu kapa. Tanah anamne beri bayi beri nama kapten. Nama umpama ni beri kumari pada pol kapa curin dendam. Mana kapa curin dendam? Negeri saya mu kumari pada makani banki ni lebasin. Kanan ane je cula. Isan, amma beli kena kesat tuan yang kene. Buki banki ada ada. Di bawah tu jarak kesat tergam siapa kanan. Orang biyala kesat biyala jatim. Karena orang ini beri hendut tu argami, mana jani karena kesat beri hendut tu argamu dan dia ni cut. Ini namun itu kotor kok banki kesat dalagan, beri itu umpama jani buta cura, orang hujat atau jin tau kan, orang ni pun dalagan dia cura. Orang banki le namun itu kotor kesiju, kanu orang nana kamu ni cut dia cut.
Obojelan tidak balun, mautuman kalian segasi syaraf alakun akat segabauf kamu leh hujur fakasar tu anijan hordofu itu firaj cut. Hawas ni baka jiru hundat wantoot shakisi soyo argi polisi daf eru kennu kawajachun wa mchataj saniru. Timma dadabarsa maalaka karasiran ala kanawalin walkawate makansa kan ahami gare adabli sabasa umma tatagrairra odefannu nagami hangayon atinjiru. Gawasa radio sagali amirkati haidamto finfinnera.
Tun mutum mal Somalia kuma laka aman lenji da fertra ke sejro dunjer amma laka kuma ijodu binan no sanate tijra lolton morale lenji ke sa americani bani Somalia garan why morale lenji fertra ke sa sanwani mankabu gafin mati wallotota mutum mal Somalia e sajranimmo amma le debinar ganne angon mutum mal Somalia tokko lolton sun biyetti debi akajirani tudubatu Gabasa radio segala Amerika kutana fan Somalia kan ratti koppese bafkaru tudesa.
Dubbillo tota Somalia e tra che setti lenji ratturani jedamukun ergalon tonni Somalia morale inji ke samilikani bani wai dimicha media tidubatani asi jabate ittifu bejira. Loltoonni Somaaliyaa sadii warri mooraa leenjii keessaa miliqanii badanii akka qorattoota VOA itti manitti Somaaloonni Eertiraa keessa leenjii irra turanii 5,167 ta'u. Maddiiwwan tikaa tokko tokko immoo lakkoofsa kana ol caalchisu. Akka loltoonni kun jedhanitti leenjii erga raawwatanii ji'a darbeera. Garuu waan achi turaa jiranuuf hin beekamu. Mahammad Faaraa loltoota Waxabajjii keessa Eertiraadhaa miliqanii keessaa isa tokko.
Anu waan kasoo bahay bishii lixaad oo hadda la soo dhaafay sagaalkeenii.
Waxabajjii sagalachii baane yeroo halkanii guyyaa ja'a deemne magaalaa daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa irra jirtu kan naannoo Affaar geenye jedha Mahammad Faaraa. Yemmuu naannoo Affaar gaane loltoota Somaaliyaa warra akka isaanii miliqanii badan 11 wajjin wal argan. Tola ooltonni isaan gargaaranii karaa Itoophiyaatiin akka Somaaliyaa galan dubbata Mohaammed Faaraa. Loltoonni mooraa leenjii keessaa miliqanii ba'an hunduu rakkina haala jireenyaa, waa'ee nyaata gahaa dhabuu, waa'ee rakkina kunuunsa fayyaa, waa'ee hojii jabaa mooraa leenjii Eertiraa keessa jiru dubbatu. Amma dhiyeenya kana gabaasni mootummoota gamtoomanii loltoonni Somaaliyaa waraana Tigraay keessatti hirmaachuu isaanii himetti waa'ee hirmaannaa waraana Somaaliyaa wanti isaan beekan akka hin jirre loltoonni Somaaliyaa kun himaniiru. Raapoorterri yookaan gabaasaan addaa mootummoota gamtoomanii Mahammad Abdul Salaam Baabiikar dhimma mirga namoomaa Eertiraa irratti gabaasa dhiyeesse keessatti loltoonni Somaaliyaa Eertiraa jiran waraana mootummaa Eertiraa wajjin Tigraay seenanii magaala Aksum keessatti argamuu isaanii gabaasee ture. Lola Tigraay keessatti hirmaannaa loltoota Somaaliyaa ilaalchise gabaasa raapoorterri addaa mootummoota gamtoomanii dhiyeesse akka quba qabanii fi akka hordofaa jiran dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets VOA'tti dubbatanii jiran. Mootummaan Somaaliyaa waa'ee loltoota kanaa irratti callisuu isaa fi odeeffannoo kennuu dhiisuu isaatiif maatiiwwan loltoota dallananiiru. Namni Abdinuur jedhamu kan nageenya isaatiif jecha maqaa abbaasaa himuu hin barbaanne maatii loltoota Somaaliyaa Eertiraa jiran keessaa nama tokko. Ilmi isaa onkoloolessa bara 2019 kaasee Eertiraa ture.
Dawladdana waa u cabannay, waa mudaharaadnay, si kastaan yeelnay.
Iyyanneef mormii gooneef haadholiin tokko tokko masaraa pirezidaantii dhaqaniiru garuu namni isaan simate hin jiru. Hiriira mormii baaneef garuu humnootiin mootummaa gaazexessoonni akka nuyi naasofsiifne hariyatan hin ukkaamsamne mootummaan hin dubbatu jedha Abdunnuur. Muummeen ministeeraa Somaaliyaa Waxabajjii darbe keessa koree komii maatiiwwan loltoota Somaaliyaa warra Eertiraa keessa jiran ilaalu dhaabanii turan. Haa ta'u malee koreen suni waa'ee dhimmichaa amma ammaatti homaan dubbanne. Hangawoonni Somaaliyaa lama garee qorattootaa yookaan investigative dooseritti akka himanitti hangawoonni mootummaa loltoota sana torban keessatti Eertiraadhaa deebisuudhaaf murteessaniiru. Hangawoota mootummaa kana keessaa namni tokko akka dabalanii himanitti loltoonni Somaaliyaa Eertiraa irraa deebi'anu gara kibba lixaa Somaaliyaa fi Jubbaalaandii keessatti bobba'u. VOA'n ajaja humnoota Somaaliyaa ministeerota ittisaa fi ministeerota odeeffannoo Somaaliyaa fi Eertiraa quunnameera. Hundi isaanii gaaffii fi deebii kennuudhaaf dhiisuu isaanii hin beeksifne.
Kan dhagaa jirtanas Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu giddugalli aadaa qo'annoof qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan ogummaa artii tiyaatiraa garaagaraatiin leenjise dargaggoota 152 eebbisiise. Dargaggoota kanneeniif akka carraan hojii banamu kataasisu ta'ullee dubbatee jira giddugalichi. Tiyaatirri biyyaalessaa Itoophiyaa gama isaatiin leenjiin akka kanaa kennaaf dandeettii dargaggootaa mul'isuudhaaf gargaaraa jedhee jira. Dargaggoota leenjicha fudhatanii eebbifamanis dubbisuudhaan Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasaa qaba.
Dargaggoota leenjii ogummaa artii garaagaraan mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti walta'iinsa giddugala aadaa qo'annoof qorannoo Looreet Tsaggaayee Gabramadiinii fi tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaan jalamaaf gosoota ogummaa garaagaraan leenjii fudhatanii eebbifaman keessaa boontuu tasfaa ishee tokkodha. Waan leenjii kanarraa argadhe jettee ibsitee jirti boontuun.
Yatamarrakkuutu tiyaatira kifilinaa daayirektiingiidha.
Kanan eebbifame tiyaatiraaf daayirektiingiidhaan ijoolleen kennaa ogummaa adda addaa qaban garuu bakka itti agarsiisan dhabanii jiru. sakana akkabas ni mulisnuf warri teatra biya lessa nulenji sanijuru gutuma gututti hojida nagarsis najedeyada
darga gutni kanne bros lenji fudatani dandeeti woratan hoji mulisuf fed ikabachu isani dubatani juru
akanko mikel kasenjerama ani asumat tambo kasenjerada lenji kna ja lama furane ani kan furate tiaga be teatra am baye dekum sasarge era sritim barate yu lenji sas baye nasi ta era chura gay kanani arti romi spanish mari spanish sriti gay kenya kagastizun gore era chura
makanko kirol bra jedama yidugalesti lore sage gabramadin kun wan gudana wole ani kanan furatte kara acting and directing gida lejin kochu amas kuno jedama lejine amma kuno guya ifa gemerra lejin kunis wan gudana wole ra kana bodas grenya ko mara ara arka kanna bersu no gochu
ani makanku utumsin balanin jedama kanani tebi fami teatro jechu fi kope suratti lenji kana arganne kesatti awjalama fi fudanne je lenjita baye mi daga ture dindeti duraqabnuura daran daballemo wana dadda kawjennu baye abdi qaba anis jolle ratta abdi qaba anis nanu je edin abdadda arti romo gattis kana uki kenya wanto ko gona yini hedi ya baye erga kanan qabu ya arti kesatti ero baye namoni iddo gudda ga ani jiran magalo ko gudda rawana dadda wjetu dolle sachiti dolle magalo ko gudda argatan wjetisu garu magalo tikina kesati sakkan matti dubani to tonu dalan je tumbar wada sabam nisas jollem baye asti qarasa dabani dandeti sani basu wan dandeni akadandeti sani kana chara basani qarasa to mamie injeda
itigaf taman giddu gala ada qonno qorano lori tsagay gabra meden professor agargar ara samuel leikun tsagaywon heddo argamsisuf niwojjenna jedan dargaggo ta kanneenif lenji kennene akkasuman hillakifnu lejechun ittidabalun dubbatani jiru
amma lenjisne cellisne ngadisnu malgona ingurumesina jollem kun bandi tawrendo male sagaledan muzikadan worri amma piano sitasan kun nudumatu lenjise lafakasne chula worrasit wotajirat sirbam kuni lenjinu tulatefi vokalidan muzikistu to bibbe kamu basi gudaltibe teater biyelesa lenjisne so kanafi gadisne ngadisnu ingurumesina wajira imata magalan bofan wajira kantima magalan bofan tane yoti kadit katene tilenjinera yoti bekumsa kenne hirra kana isane mo bekumsa kana fayedamani bahani keyboard to kobita me bri malakatin nodan jollem ko magala kan kese demani saganta garagararat hotel garagararat saganta garagararat jochu dendo namni digdamni sodomni of dande e bawun hindanda chura kana asmani si bidden sani imbishi fatu asmani si fedi artisani himbo asmani si hoji umamajira chura
itigaftamtichi wangara full draft hojje chukaru fatan rattis yade kenani juru
gidi gale korono korono ada lore tagay goromden ko makansa gidi gale korono korono ada tira artin mu ada ke sabu ko to ko wante fi isa kan artirati dufne hojje chajira kan alammo korono korono ada rat kan andura hamam koronan artike nyamam akan ni darange fi lore tagay goromden itu kumarat orang marat timal malu jadi kanjuru orang no jadi tumurera toko mata senira toko mata surafi dia mana cura garap pun jurati kan nabanu kemana aku apuriti karikulum ini lama desain gonera ini jangan kaba ajalu undesa music school kanjuru ini lama famo cinema dan teater school kanjuru lah am karikulum ini kun lachenu review ajaru kemana aku apuriti departemen mata sanita dan dantani barato tadi gereja jangan kaba tini barato cura ega gedung kali kenya serna baru bos itu kita lenji dan karikulum desain kode barat atau kabupaten komunitas servis dan dalam kota magala kanajiran akasan lenji argatan cara argatannya akasan obasan thay sudan kamera koronov konor ane sakasmu ada rati koronov konor ada yang saya jera
etika aftam tun imota komunikasi teater biyalis saifukya ada kure ayele buah lenji raga mijatan ibsani juru
bata masjid bauna tiyakina tabab sara angadi yakina tabab sara wach
baie nama gamma chiza tegani namoni ogumma kawan dandeti ma umuman namota argatani da lenji akana kennufin akka jollen kunnen dandeti ogumma isa calu argatan taasisa hojina ma ajaibu asittikani nargin gara ful gratis cimsine tifufna kana yada ture dargaggoni kunnen akkamittini dandeti sani kana hojiti ku kanjeru murtesara dargaggota hoji ali birra midaksani hojjetan asittar genjira hoji ogumma kesetti dogogorota arginu tokko sirresuf dergagota kanneen gurmesani hoji tigalchun barbaachisaada
Professor Gargara Samuel Lekun, Gidugali Sani, Dergagota Sambatika in Gada, ABC Simile, Kanandrale, Dimension Tam, Oguma Fakif Kopochan, Lange Suisa, Big Sanijuru, Gavas Radio Shagale Vika, Nakurmanka, Ambura.
Kunas Washington DC Rakadabru Radio, Sagale America, Saganta Fanoromoti.
Kanati ansine ibsa gulala kan imammat United States calak isu sinif eesina.
Ministeri immala buurumma ettisa duguga sanyifi gocha hammenya ili weseleti gabasa kongresi kambara kumala mafi diddamitoko baser. Dimma walitti buinsafi tasgabbesuti gargara ittiana kantaani Robert Faucher yeronuti ettisa duguga sanyi Yakka alanama irratti raawwatuufi yakka waraana irratti fooyya insa agarsiisaa jirru kanatti gabaasni kun ba'uun isaa hojii hedduun gara fuula duraatti akka nu eeggatu nu yaadachiisaa jedhaniiru. Akka Robert Faucher dabalanii jedhanitti gabaasni bara kanaa biyyoota waggoota dhihoo asitti yakki alanamaa keessatti raawwateefi kanneen yakka alanamaafi saaxilamoo ta'anu hedduu maqaa dhahee jira.
For example, the report draws attention to Xinjiang.
Fakkeenyaa fi gabaasni kun bakka umni Ripaabilika Chaayinaa duguggaa sanyii fi yakka dhala namaa uummata Uyghur irra caalaan isaanii amantaa musliimaa hordofan warra Xinjiang akkasumas garee sabootaa fi amantaawwan xiqqoo irratti xiyyeeffata. Gabaasni duguggaa sanyii bahe kun yakka hamaa gudeeda dubartootaa fi cabiinsa mirga dhala namaa olaanaa biyya Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame irratti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u lammiilee nagaa hojjettoota fayyaa fi hojjettoota mirga namoomaa addaan baasanii haleeluun akka ture ibsa. Gabaasni kun itti dabaluun biyya Barmaa keessatti tarkaanfii hamaa namoota karaa nagaatiin mormii dhiyeessuu fi warreen mirga namaatiif falman irratti mootummaan sirna loltummaa biyyattii raawwate ibsa. Garee juuntaa biyya Barmaa bulchaa jiran keessaa hedduun isaanii duguggaa sanyii uummata Rohingyaa irra caalaan isaanii hordoftoota amantaa musliimaa ta'an irratti raawwatamee fi kan itti gaafataman ta'u. Kana malees sabootaa fi amantaa xixiqqoo irratti yakka hamaa raawwataniiru. Gargaaraa ministeera dhimma alaa kan ta'an Robert Fauci akka jedhanitti gabaasni kun erga bahee booda United States hojii nagaa fi tasgabbii addunyaa fi ifaajjii gochaa jirtu keessatti ittisa yakka dhala namaa irratti raawwatamu sadarkaa duraa irra keessee jirti.
Atrocity crimes pose some of the gravest threats to the rules-based international order.
Yakki dhala namaa irratti raawwatamu kun seera sadarkaa addunyaa waggoota 70 darbaniif. Nagaa fi badhaadhinni akka dhufu hojiirra ture sodaa guddaa keessaa galchee jira. Tooftaan ittisaa kanneen akka yakka gahuuf jiru dursanii akeeku. Kan taaksii foorsii White House'iin durfamu kan mootummaan yakka gahuuf jiru akka hin geenye ittisuu fi deebii kennuudha. Mootummaan United States ogeessota dippiloomaasii misoomaa fi ittisaa kumaatamaan lakkaa'amanu leenjisuun hojii ittisaa akka raawwatanu taasiseera. Fakkiin saatalaayitii irraa argamus yakka gahuuf jiru ittisuu fi hojii irra oolee jira. Gargaarsi lubbuu baraaruus falmitoota mirga dhala namaa fi kan ergame yommuu ta'u, hoggantoonni hawaasaa garuu sirnoota cunqursoonii sodaachisaa fi balaa keessa galanii jiru. Hojiin kun tarkaanfii tokko gara fuula duraatti nu butaa jedhan Robert Faucher. United States yakka dhala namaa fuula duratti raawwatu hir'isuuf. Kutannoo akka qabduu fi kutannoo olaanaadhaan addunyaa badhaatuudhaa fi nageenya qabeettii taate uumuu fi ni hojjanna.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargar keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqaba gasaa sadiitti. Meetiri baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti dhufa.